me call the negenda. Pera kana me call the negipala. Bao ba me call the negipala. Bao duta me call the negenda.